E raurangatira Mahuri noi tō tātou whenua taurikura, tauti mai koutou katoa. Ko Kawerusa hau me ngā pūrongo te haora na te pūtea tautoko a te māngai pāho. He pūkenga, he matakite, he momo kua ngaro i te tirohanga kanohi. Nona nahi nei, hinga te tōtara haimata, te pūkōrero mō ngā take iarere 5G, a Graham Everton, ki te wātapanui a tāne e ono takau ona tau. E aue ana ngā uri o ngā tihaua hapū, i ngā mahi tāhai o a rātou tāonga parāua ki Taranaki, i ngā rangi tatanei. Koea ngā kōrero a te uri o ngā tihaua hapū o ngā rua hine ki tō mātou hōtaka o Manako. Ā, ka whakatepe mātau ki ngā kōrero hākinakina o te wā. He pūkenga, he matakite, he momo kua ngaro i te tirohanga kanohi. Nona nahi nei, hinga te tōtara haimata, te pūkōrero mō ngā take iarere 5G, a Graham Everton, ki te wātapunui a tāne ono te kau ona tau. E ai ki tētahi wana hoa haere i ngā tau a te atawhai Tibble, ko te whanake i te iwi me te whakangungu i te ture, kia taka mai he hua ki te ao Māori e tahi o ana mahara ki aia, a nei a te atawhai Tibble.
He tangata miharo a Graham, mēnā mōhio pai koe ki aia, karepea tino māra mana ki ona pūkenga katoa. He tangata humārie, he tangata pūrotu a tāhua, he ngākau māhaki. Koera pe te kurahuna a tāna pitomata, nā te mea ka haramai ki ngā marae, ahakoa, kāre koe te tino mōhio kei kona aia. Taimai a Graham me ona kōrero, me ona whakaro, me ki mo te ao pōpō, mo te anamata, mo te ao matihiko.
Ko te atawhai Tibble tērā. E au e ana ngā uri o ngā tihaua hapū i ngā mahi tāhai o a rātou tāonga parāua ki Taranaki. Koea ko ngā kōrero a te uri o ngā tihaua a te aorangi Dillion. Ko rima tau ngā tāonga nei e tiaki ana e te hapū ki tētahi wharau motuhake i te whenua o ō Tākeho pātata atu ki kā upoko nui. Te tātahi i pai ai ngā tohora ki uta. Hei tā Dillion, kua whetuki manawa rātou te hai kāinga i te riro ngā atu o ngā tāonga parāua nei.
I tai mai te karere, mai tōku matua keke, i tōna ohorere me ki, i tai atu ia ki te heti e mauana i ēnei o ngā taonga, me tōna kitenga ko tāhai tētahi i ētahi o ngā koiwi, no roto i te whare, o tira i ētahi o ngā nio, parāua oki.
Ko te aorangi Dillion tērā. Ke te korokoro o te parata te ohanga o tēnei whenua, ā me uaua ka tā e tātou, o tira te kāwanatanga te whakatika i tana haere. Ko e te kōrero a te minita whanaketanga Māori a tamapōtaka ki tō mātou hōtaka o Manako, i muri mai te kaufau a te prīmia o te hanga o te motu. Hei tāna, ahakoa ngā pēhitanga o te wā, ke te hāpai, ke te whakarite huki tana kāwanatanga, kia kaua te waka e tīkoki.
Tēno ki rau te ohanga o Aotearoa ko tāna uāratanga tātou tātou premier a me tō mātou kāwanatanga haumi me whakariterite mai kia tika tōna takahitanga i rotu tēnei au hurihuri. Kia tāhuri hoki te ohanga mai tōna pāhingatanga ki tōna huahua nui. Me te mea nei e tino raru araru ana e āwangawana anga te noho pōhara, te tokomaha whāna, te tokopai tāngata, me tika te kōru. Kia rātou me te mea nei, ahere i te pokanoa hanga noa, te whakatahuri te haere o te waka nei.
Ko tama pōtaka tērā. Na te traipiunara o Waitangi a te kawhai ora i whānau mai ai, ā, ma te traipiunara o Waitangi a te kawhai ora e ora tonu ai. No te wiki tonu nei, whakai ai te traipiunara kia hiki i te kre me nga 380 Moxum, me ngā rua te kaumā rōpū haura Māori o te motu, kia tū he kēhi ohotata ki te hiahia te kāwanatanga ki te whakamoi i te manatū haura Māori. He mea whakarewa na te kāwanatanga reipa, i ara ake a te kawhai ora, na te ki a te traipiunara. Ā, hei tā Moxum, koe te wā tuatahi kua whakatūhia he manatū Māori i tua i te manatū take Māori. Ā kāore e tika ana tā te kāwanatanga hiahia ki te poro i te kaupapa anō nei he rākau wahie. I ki tonu a Moxum, ahakoa kei ōna rangi kō hunga tonu te manatū hauora Māori, he nui rawa ngā hua kua ki te, ā ka piki tonu au a hua ki te noho tūwhera tonu a te aka whaiora. Hoi kei tua ko ngā kōrero hā kinakina.
Mō ngā pito kōrero o te wā, tirohia te pai tukutuku hou, ara www.irakatiwatenews.irakati.com.
e huro ana ngā iwi o muri whenua I te kōpautanga a Stacey Jones, hei kaiako matua ki te kapa kiwi nanahi. Ko e te kōreo a te pautikanga o te rūnanga o te rarawa a Mike Te Wake. E kō whiringa ki wāinga I a Jones rātou ko Wayne Bennett, ko Nathan Kalis, hei tā Te Wake ko Jones te tangata tika.
Ka noho au konei ki Ahipara, ka whakaaro, ka kite au I te whiwhinga a te whanaunga nei a Stacey Jones, nā reira I mihi ana mai te raroa, kia ngai takoto, ki te upauri, tā rātou tamaiti, tēnā ko Stacey Jones, nō reira tautoko anau, pautekaha ki ae.
Ko Mike Te Wake tērā. Hoi me mutua hau I konei me a tātou kohinga kōrero ki te taumato te haora. Ko Kawiru Sahau, nohora mai rā.
Nā nō reira te motu, mā wāte. Mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te māngai.